yande jori tani min ta chapan tati studio kalangu habaruji e fulfulde kor jawone modon horde gouvernement kanyum won ko yeno tawi noddangal ministre didon jabe gouvernement ko sud savar député wani dum en nanan député kala hanguraw famina en do fi onu yaari non ni fa hande jamaaje no endan won ko dille gabatte alle equipe tan ko no wadde der commune mo tondi kiwindi be fobe da be ngata der gallude mangeje vice maire dida bodoni mo tondi kiwindi andina en do fi onu yaari yawtal men pinan studio kalangu haltana hala on a favori joddu kondani mbieteedo baba gana bukar lati koko habaruji no enda ande do san do fila ko ndarto hono boko harame ko nande mun tan Nigeria o famina en ne wonno boko ram on feccori hande ko jagnal e modon Suman Ahmad janganta habaruji fulfulde nani ele habaruji di enda on a favori joni sene ndari no tawani ono go fugi nan non ni ko kalte hal mu dum kam wonno ko darto hono ministeru be lati be noddanoma sudu sawar député be gambatte albe noto e dow fi ko watto endan terra ono jabbaade ele lewru nduto dum waddi ko ministeru be enbe keba yaade noto wade horjo gouvernement kanyum woni ko yeyi noto wi hono fawar jondu kondani noddangal mabbe gal kano woni be gadi yewtande hakkune mabbe député kala hanguraw o andini himbe bandabe amfani dum won ko wurti e maccu.
Wana filla terra tanno nono dande didi den yewtina yaade to kadi deputebe ben fu hautade e pelle deputebe e bureau sudu assemblée dun kawri gannon talki din kolliri dun hawra hodide labi ko be kalta e mabbitol hawrinde joda kalen deputebe no wodi dum min ada kinande ni filla de nagu no hale ma kulle burde wode gon no hani wade der habbare bangu no buri dun watte nane yaade der leedi din fu no foti gam min bawta moƴƴinde boofi gere seni waɗama saabu minen députéɓe miɗen mbawi halde haalaji ɗi kana haalede
nanni radio amin mbiyete studio kalangu kandu heeɓi mbar jaari mawde andenede moƴƴere golle ko waɗi yaade e filla ko darto hono batukollo ko waɗa inditirangol tukkunci oɗoɗa kana noga e goho yaade noga e ɗiɗi lewru décembre ɗoɗo gallu ñemeñ docteur Youssoufa Halidou kañum wonno fani docteur kawjiɗo filla kollongol o fammini fawar jondu konnani bandi mbiteɗo Farid Burayma ɗum woni koro ɗum koɓe gaɗi.
Nous venons de décerner
min gari hokkude studio kalangu dalkuru manore der nyanyal le golle mudum de min tayki darde illu e garki mun do der Niger denne yaade e kalangu mi den gi angonga der nyanyal le kokkol habaruji gannimbe non be do mai wadanede jeynari der golle mu en hanono min girta dun der leedi ni e leede yasin ko buri welde kam der hitande hikkande mi wauta halde salade waddude filla nyaw corona virus ndeni hawrugol fina tawaji wala jahale kadama golleji dindo no godi kaddimu harto fi yaadu yes arzuku don no jiboto hitande dubu junaji didi e no gay e didi ni golleji do fi ngurnda nimbe moddine wodi du kanji gaddata leede den jino e yaadu yes do fi ngurnda nimbe
de toute la société.
Ele balle cakitide ni wadi hono jamaaje he ko latidi konnani wombe le commune mo tondi kiwindi wombe no doga wuroji mudun en be fobe gar har wuro mangeje don endan dun du konnani himbe non woni no warno hippitobe ele wurto wete hono tinzaw kany e farjo to wite witansi do endan non wonno to himbe en ngon dillatibe du yerno birmi ni kepitande wono torrabe sane no tawadu kono faande wombe le bangere gaway le bani bangu kany e himbe je bani bangu hono e goybe na men dillobe ton endan to wite meneka do fudu kono ni wari heewi no kurnde endan vice maire dum on dida maire mo tondi kiwini mbite do hono faware jondu kandan mbiyete do faware jondu kandani hono Halidu Hassan nani ko halani bandemi Musa Hassan do fi o endan
Sire tizawa alarba bitido o enda hippita himbe tato bara dabaji du dillida hecci kenga min nani be jehi yena ko ara jama ko be garta dembe jale tiza e lawol goldu fader cuudi be nati be adi ar himbe dundu sabi ko himbe doggoy pa'i mangayse himbe wittansi kan en du ko kuli tokki gada ko de mabbe pa'i mangayse garbay ton du min nani be bari himbe be dillidi dabaji himbe mangayse fernobe jehi meneka kan en du min nani doggoy garti wuro jodade warbe balle de endan jahan jodo to jeedabe himbe dudu he garki himbe sire mangeze ka en ni gonnu ballirabe gomnati e pelle balliroje den du yami du ko yawi kalani no hani wade ko be gaddane balla
nani edo fiko darto rafindena ko ta region mo tilabir na der gallurde hore mun dum tilabir ton no fuddi dum wanna himbe fawar jondu jote sanne fa jonde hakkuni himbe non tira dum em fawar jondu non watta rafi holare hakkuni himbe sabu wi ama laamu leydi wi no watte fusi jomu hebi kodo halana laamu ngu enda andana kodo on tafon nene dum do ko na waddi ko hakkuni himbe en don holare nen don buyto yerno fawar jondu horje bangere goto bitedo hono Abdoulaye Moussa halani bandimi Moussa Hassan
wokan gogir humburen lokatno
ko woni no hulqinami der fi o enden kan woni filla jaranol ferobe be enden nyamri ko pelle balliroje de enden gonno gada misali Croix Rouge miden kulana be kambe e loreji mabbe di enden fu dum accay yarande himbe balla miden cembin dina du pelle de enden jara yeso yarande himbe balla ka enda hande rafike jero hakkilo fukkingo go enden ni warti caka himbe ci de enden ko ganno wodi ba caka mabbe tawdabe habbidani e orde pelle bombe de enden lamibe jowurobe kanfu talkabe deni lural no tawa caka goto mabbe sebe tokka ibe ciuttutira to irni he bandundu kan wonno wada warafika joro hakkilu fukkingo go enden walana ni no mauna yadeno
ni yiji kasbanme war fahamu gotka hagan wotino
nani fawar jondu konna hono lumobe be leydi men en kay ndu konda hakkul mabbe doñe be dum wala dum famir sanato endan agadez yiwobe to ende Algérie wadde arnan e leydi dun sabi be ngadi jidal hakkunde syndicat lumobe enda kanye faar joni bureau mawdo mo doñe wom to ende agadez gam batte Allah be keba be kalda fa woda kalda ngawada illu atalata noga go lewru décembre du enda Alhaji Aminu Washe latu kawne horejo mabbe kambe lumobe nani ko halni bandimi Moussa Mamma
matsala kulina gani
dai hala magini sadar ma o no wontan no beydoro gollawol wadi min jehi min gidoy e 2r no watta ko sadar ma o hebane mosola gan sadar ma no hakkune gaddobe are tura Alger e horejo duwanube Agadez kanko 2r hollimi ko fi o kantol hitane heyre kan waddi dum dum welaybe min yami 2r nodda horejo duwanube hejo en are de he ittobe are hautade e minen daranibe himbe o hoja aadi o wadan golle makko hakkune makko he Allah ko hana himbe no torrino min muyana illa Yesu amin o nodda jo en are o hoja nabe aadi ko are mabbe no gaddete illa Yesu amin o muyay wadde ni jo en are bendo be gi be gaddata are mabbe de gan e ko enaka aadi ko be torrata
non ne do fi walutu gol fawar joni remobe e durobe tawab der region mo tilaberi latibe du kon nan ni hono kulantere chadal kewdi hebibe gokay no tawa rafi dungungu enan ko woda yi no tawa du kon nan ni basi ko rafi hono ndena ko no wadda nabbe ton endan dun sabi ni hono federation de plateforme paysanne latibe hawrayna keddi durobe remo le Niger fu hoji aadi gam batte wadda debbe ballaga hebbe keba kambe du kon nan mosala e do ngurna mabbe kany e yaadu yeso dun du kon nan ni ballakadu ndar kaddi ko be ballitirta har filla ko darto walitobe yaadu yeso be nabbe ponta dum fa woda ho rejo hono federation de etene platform to na tilaberi mbete rabana hanna nani ko haalani faware jondu ko na bandemi Boubacar Oumar
lelle haran kaydi a sentutugure borkulse
dungu hikka gu endan no filamu wadiri sudanaki neddo fu gese den endan gaday ko jogo himbe do der region tilaberi do departementaji sappo e tati gese den endan bani de pi butali non butali di endan gaday gabbe wakati min gaduno taykaki amin departementaji didi departement kolo e sai departementaji di endan tannon der mu en guregom gese den endan burti sedda no kuje gondu de en dari hana filla tobo gon endan tan waddi rafika joran nyamridi endan rafi ke joran hakki fukkingo go endan kandu no tawader ko hadi himbe remude hetta min gadi sigila no dun tokkira dun wallira himbe min kebi du e nangantami no wodi bader mabbe waddube dabaaji jeddani himbe bulu be gaddi du cede be gaddi dumo te ko nandi titta
ga dobu yenno iga haya kunno
to endan difa difangala ko wada dun endan wadi sanne hono kulantere je gadama ton yorno gouverneur o Issa Lamine holliri o wi difa hebi kujje kewde sanne fa hebi kollangal lanaji piroji e do fi batu enan ko a halni Mani Moussa
la region de difa
Région di fanowelti sanne ginandam fu e hebude nyibdi mawdidi on yi'i jipporde lanaji piroji den tan nyibbi mu makina miliyaruji nogay e jetati nono kure non moddintinande hande miden godi jipporde lanaji piroji inde jutir kam ummata kona metereji ujunere min kebi wadanede nokku tonatobe lanaji piroji jipporto pauta chagal nyame de woni jipporde lanaji piroji idabere to lana piro irhem fu wawi jippade difa no welti sanne wala fu ko min bawi wiide sana yettude e ko wada do
universite mo zender to konna batu wadama do fi ko darto hono coddondiron leede afrique himbe afrique nundu kam wonno batu arano gada do nani goto tawado ele batu en dan ko halani ali keita
la teni de cette première édition
gadol o batu no tokki lawol ko min gommin en darani do fi ko darto hono jangobe université mo zender heba ka en du konnani darjaaji di afrique di endan be naate do fi ko darto yaadi yeso afrique jom woni go ko fi codondirol afrique o endan batu mudum wada hono majjum wada kan abada e université zender o endan sawana lawol
ici à l'enus si ce n'est pas aujourd'hui.
No one tristi do kalango hande filla ko darto batu jodo kale ko gatten do enda ni en kala hala ko no watto enda sobir leydi Nigeria warde e faware jondu kondani le Lac Tchad dum du wonno ko min landi mbitedo Baba Gana Bokar wakil lati do koko habaruji no enda jodi do may duguri jo andal sanne o halni tardal fude Ahmed noy fi Boko Haram wonno feccoro to endan
ISIS orgal pelle bombe gal endan no tawa der cekan taraje wenu chat e Boko Haram edu no soirde leydi Borno yaade Adamawa e no kuje leydi Kamarugo no kippito amma tay ka kiji gon kolli handen ko sembe Boko Haram no he buitaade yaade orgal ISIS gal kangal no sembe mun no he beydaade gam pelle gon to leydi Libi gonde no kippito der cekan taraje leydi Sahel de endan kawri sembe mu e pelle larabu e ko Boko Haram handen sembe mun uitake fedde de dan wala ba to reso himbe heybe mum wayla ko e mabbe wombe no tefo wartude der jama are mum be endan himbe mabbe kolaaki
ani kawya ce yi ba kawo yanzu
wi a no wodi dudal doggube doggiri wuroji gondi far sobirde leddi Nigeria wobbe do naati far wiyenu Chad yela kamben do ibe keba balla
wadanda suna cikin
tawabe der ferobe ben no keba ko nyame sey ni nyamri dibe gon ibe gaddane di enda kayri woni wala no hejora be mi yewtidi e wombe difa gambawri gada manguno e bama be bi hanu lewru warde lewru ardibe region be enda gaddanta be balla maro e ko nandi titta woni e hakkiloji himbe balle de enda fu kan woni hala gouverneur region Borno o enda hali wi ude ko soccitaabe der ci en fu dum wawa jabi ballirobe gon yo gere gaddana be balla fodde no fedde dental leede duniyaru haliri dum dum hidana ni himbe ummo darono ko em golla keba ko nyaami giddo wallirde ferobe be edum sey wadda ko hokkoita dum watta der jungo ardibe region o endan ardibe be en dara ko wallire himbe be endan be golla be kejora ibe bawi yaranede birgi jamani na tracteuriji ko be gollira na be nyibane jangirde to be garta be gadane ikkintinoji
do a hokko habaru e gado tokkita do fi de nako ada mija yago sedda rafi de nako gongu far sobirde leydi Nigeria e wenu Chad no hantan
akoy alamun cewa
alamu jonde jam e hakkilo fukkingo e boto fa abada no wodi unduni illa dan hitane heyre warore de endan ga hande ni de en dari dum wayri futtinde kaborde caka jamaare no ware himbe ko wadate no denno dum Boko Haram e horem hande en wayri hippitade ci e
hari akan wata kauye
wono yowtere meden pinna hande studio kalangu do fi ko darto hono Boko Haram e feccagol mudum kanyu e bolowal hakkune mabbe kambe ben enda ko wonna wadda har filla ko darto himbe tawabe jonde e le nokkuje de do won soddire leydi Nigeria warde ko baggi wendu Lac Tchad do do won ko habru me fulfultili assalamu alaikum mbalen to jamwali mi accidi on rakia armi wadan habaru ja hosankore
studio kalangu
Diva do Radio Alternative
Lamba Chapan Ejena Ejena Topere Inay FM Zender
do Radio Gaskia Lamba Chapan Ejetati Ejena Topere Ejoy FM
Mara Ido Radio Sraunia
Lamba Hemre Edidi Topere Ego FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba Chapan Ejena Ejena FM
Studio Kalangu